Yes, Tuck Tuck Show. Set up the Hubbard's keys. You can't tap around the world. Wow! Usiku zipati usingizi. Najihisi nje kuna mwizi. Kile kitanda cha mimi na we kimekuwa changu peke. What can I do to understand myself? Tell me how can I find you now? I wanna kiss you, I wanna hug you, I wanna make you love. Your sound is dead, when we on the bed. Your sound is dead, when you put me water. Your sound is dead, when we on the bed. Your sound is dead, when you put me water. Pata viboko, mimi si mloko. Pata viboko, nitakupa chako. Pata viboko, mimi si mloko. Pata viboko, nitakupa chako. We match. I'm from Burundi, we take you to Gitega. I don't wanna love anyone, say the yako. Nipende, nikupende, matale. Pata viboko, mimi si mloko. Pata viboko, nitakupa chako. Pata viboko, mimi si mloko. Pata viboko, nitakupa chako. Baby girl, I sing for you. I sing for you. Pata viboko, mimi si mloko. Pata viboko, nitakupa chako.